Gavumenti ya Uganda yagala ssettendekero wa Makerere ayongera amaanyi mu kunoonyereza ku nsomesa empya eruubirira okukyusa obulamu bw'abayizi. Mubaka minisita ebyenjigiriza n'emizannyo era mukomukulembeze w'eggwanga Janet Museveni bw'atisse minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebisookerwako Dr. Joyce Moriko Kaducu mu kutikkira abayizi ku ssettendekero wa Makerere asabye ssettendekero n'okwongera obuyiiya n'okunoonyereza ku nsengeka empya ebisomesebwa abayizi. Janet Museveni agamye ssettendekero ono era alina okuyambako amatabi amalala mu ssettendekero za gavumenti okugundira n'okusituka okuyamba ku gavumenti okutumbula ebyenjigiriza n'okufulumya abayizi abagwanidde.
I want to specifically and strongly encourage Makerere University as our premier institution of higher learning to champion this directive. I request the Vice Chancellor and your team to lead the way in developing curricula, training staff, and establishing the necessary infrastructure.
Amyuka ssenkulu wa ssettendekero wa Makerere Professor Barnabas Nawangwe asinzidde awo n'ajjukiza abayizi abateekiddwa nti bongere okukuuma empisa gye bagenda okuweereza.
For those of you who are graduating with first classes, the Minister of Science yesterday said she does not want to see any student with the first class walking in the streets looking for jobs.
Abayizi okuva ku mabangulira okuli College of Natural Sciences, College of Health Sciences, School of Public Health ne College of Veterinary Medicine, Animal Resources and Biosecurity bebatikiddwa olwaleero. Abayizi omugatte 9295 bebagenda okutikkirwa mu matikiragano ag'ensanvu mu mukaaga agaanamala ennaku nnya ku ssettendekero wa Makerere.